mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe kuri no wa Mungu hano muri studio y'ingwe muri kumwe na Jewe Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turabaramutsa tubaha ikaze. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri muri sanga ino munsi twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda kazi Clarisse Karasira. Igenekerezo rya 30 kwezi guheze kwa 10 Karasira yararumanije umwaka ukuririmba bitanguye nk'umwuga. Ni umwaka yakwije hahize iminsi mike asezereye wamufasha muri uwo mwuga producer Alamuku. Aho Karasira yigejeje inyuma y'ino mwaka amaze mu mwuga w'uburirimbyi ubuhanzi ntankeka ko turi bubigarukeko. Hagati aho Karasira kuri no wa gatanu yarasohoye indirimbo yiwe ya kabiri akoze atari kumwe na Alamuku. Ni indirimbo yitwa Sangwa Rwanda. Ibiri muri iyo ndirimbo tudasize inyuma n'ibiri mu yo yise Uzibukirwa Kuki imaze ukwezi isohotse, navyo nyene turaza kubigaruka ko. Clarisse ikaze ku ijwi rya Amerika, tunagushimira ko wemeye ubutumire bwacu.
Murakoze cyane Diane.
Yego, reka utwakirize agace gatonyi ka Sangwa Rwanda twumve uko kameze, ukaturira imbere gato kugira ngo duhe ikaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakunda akaji kawe. Yego.
Sangwa Rwanda we, sangwa rwiza we, sakamba n'amahoro ya mbere se bwiza imana we sangwa rwanda rwiza rw'amahoro.
Urakoze cyane gose. Urakoze cyane, ndumva ari indirimbo nziza. Muri makega Clarisse, muri Sangwa Rwanda uravugamwo ugukundisha u Rwanda, yindi twokwita ubundi butumwa utangamwo n'ubwa.
Nakoze ni indirimbo ya gakondo nyarwanda irimo ubutumwa buhamagarira isi gusanga u Rwanda, kurusura. Dufite gahunda yitwa Sura u Rwanda cyangwa Visit Rwanda. Ni indirimbo iyunganira ariko ivuga ibyiza by'u Rwanda, hanyuma igahamagarira abanyamahanga n'abanyarwanda n'abandi bose kurusanga bakarusanga ibyo byiza nyine.
Yego, ni indirimbo rero isohotse mu gihe uheruka gukwiza umwaka uri warafashe kuririmba nk'umwuga. Uwavuga ngo Karasira ageze he inyuma y'uwo mwaka, wobwira abakunzi bawe kugeze he aho watanguye naho ugeze ubu? Umuntu aravuga ati ndi hamanota, ndabona bigenda neza canke bimeze gute iby'umwuga wa Gaclare?
Ndashima Imana aho ngeze, mvuga ko ntaho ndagera hambaye. Ndacyafite urugendo muri uyu muziki kuko ndacyafite ibihangano byinshi nshaka kumvisha abantu bankurikira cyane, ariko ndashima Imana aho ngeze kuko ni umwaka naboneyemo umugisha, ni umwaka naboneyemo amahirwe pe.
navuga ko ugisuru gende twavuga ko aho gejeje intambwe iboneka urabiye ku ndirimbo zawe zitandukanye izagiye ziracishwa ku YouTube karaba ngene abantu baziraba akabanga kawe kabaye akahe kugira ngo mukiringo c'umwaka umwe ugire abagukunda batari bake bakunda uwo mudiho wawe usanzwe utanamenyerewe cyane mu rwaruka ariko ruziruko
navuga ko ntabanga nindi uretse imana ni imana yabifashijemo ni imana yabikoze kuko niyo nibitegura ngewe niko mbyizera ni imana hanyuma n'umutima wo gukora ibyo ukoze ukabishyiramo imbaraga nkakurikira inzira numva ko ari
inyuma ya Sangwa Rwanda wari wasohoye n'indirimbo ya uzibukirwa kuki ntitwari bwaronke akanya kujugira Amerika ko kuvugana na umaze gusohora izo ndirimbo zibiriho muri uzibukirwa kuki ubutumwa burimo bwikubiyemo n'ubwa
muri uzibukirwa kuki mba mvuga ku murage buri muntu wese abagomba kuzasiga igihe azaba atakiriho navugaga urugendo rw'umuntu umuntu agira ibintu byinshi akora akiriho ariko nyuma kubera ububi bw'abantu cyangwa ubwiza bwabo hari ibyo tubibukiraho nashakaga kugira ngo twongere twibutse ko dukwiye gukora ibintu byiza kugira ngo tuzasige umurage mwiza
hanyuma tuvugana haraheze igihe hariho abaramajije ati urasora akaririmbo kamwe kamwe ubu unye hari umugambi wo ufise wo kuvuga gusohora ico bita album usanga ifise izina rimwe mugabo ikajamwo indirimbo nyinshi ga Clary
cyane rwose uyu mwaka uje hari indirimbo nyinshi zigiye gusohoka kandi hari album yewe hari n'ibitaramo byinshi byo kuzimenyekanisha yaba mu Rwanda yaba hanze ni album rwose uyu mwaka uje byose bazabibona
twizera ko ku mugabane wa Amerika tuzoshikirwa muri ibyo biteramo
oh, nuko bisabira
yego nuko rero Clarisse hari benshi duse ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twashize ko tuza kuvugisha abashaka ko muvugana reka bari bo duhi ijambo cyane duherera kuri Théogène Théogène Card uherere ga Théogène
ndi Kigali mu karere ka Kicukiro
Kicukiro haravugwa make
turaho ndabona imvura nikubye mukanya ndagira ngo hari ishobora kubiguye ndumva irimo guhinda ndi mu nzu ntabwo ariko ndimo kumva ko irimo guhinda
yego nuko rero twabatumiriye Clarisse Karasira ijambo ni gwawe nimba hari ikibazo canke intererano ufise
ndatangira gusuhuza Clarisse murakomeye
muraho neza
yego turashimira Imana nimara kumenya ko uraba uri muri studio za Voice of America numvise na gusuhuza nkakubwira ngo kuraje ibikorwa byawe abanyarwanda benshi turabishima dushima uburyo indirimbo zawe zitanga impuguro zigatanga impanuro cyane cyane ku rubyiruko mu by'ukuri ngiye numvise indirimbo zawe numva ari indirimbo zuzuyemo ubutumwa bufasha mpamvu nanjye nkimara kujya muri studio nifuje kugira ngo nkubwire ngo kuraje ibyo ukora Imana ijye iguha umugisha hanyuma akantu kamwe gusa nshaka kukubaza
yego
ngira ngo nkubaze uri mukuru cyane ngira ngo ntabwo urarenza imyaka nta nubwo uragera mu myaka 30 uracyari munsi yayo imva kurebye ntabwo ifite nyizi ariko ndahamye ko itageze muri 30 ariko iyo umuntu akurikira yaba mu ndirimbo yaba mu biganiro usanga muri enteri mu ma interiviyu menshi ukorana n'abanyamakuru usanga uvuga ibintu bikomeye akomeye kubyumva bigoye mbese langaze yawe ukoresha umuntu akumvise yagira ngo ni umuntu w'imyaka 45 wagira ngo ntabwo akumvise uvuga uburyo uvuga akanayumva bitajyanye bitandukanye cyane njye nibazaga ubwo buhanguko burahe ni ubuhe bushobozi bifite butuma uvuga ibintu abantu batagukekera kuko ivuga ya ndirimbo yawe bita ntizagushuke niba dufasha abayi myuzeho gake yatumve uzasanga bari amagambo ayigize ari amagambo atavugwa n'umuntu kugaruka sinzi mbona kuna kubazaga ugerageze utubwire mbese ubuhanga wifitemo ubukomora
urakoze Theogene akabazo kawe yakumvise reka tumuha akanya yishuri mbere yuko twakira abandi bari ku murongo wa telefone ubwire umunsi mwiza urakoze cyane Clarisse akabazo ka Theogene
Theogene ndamushimiye cyane kubwiye nkunga ne hanyuma ikibazo
you have $70.22
nasubiza ko mbona ningabire ntabwo mvuga njye ntabwo mpamya ko ari ubundi buhanga cyangwa iki mbona bisanzwe mbona n'abandi babivuga ntabwo mbona ko ari ibintu bikomeye cyane wenda niba banabibona ningabire
aravuga amajambo ukoresha yavuze nk'akarimbo ntizagushuke muhinga bw'ivyuma niba dukundira turaza kugashiramwo ariko none ga Clarisse ayo majambo wa mugani kumengana n'amajambo y'ikinyarwanda gikomeye niwe wiyandikira niwe wiyumvira uracari muto nivyo namajambo tudasanga mu kinyarwanda cabakiri bato cane niwe wiyandikira canke hari haho abaza kugufasha bakaza barakongeramwo ico kinyarwanda
ikamaze kuvuga ko ikinyarwanda cyacu kidakomera ahubwo nuko abanyarwanda benshi twishyizemo ngo ikinyarwanda kirakomeye iyo tugikunze tukakivuga tukagiharanira tukagihirimbanira kiratuzira kandi rwose ni cyiza cyane rero ntabwo ninjye ubyiyandikira nta nubwo mpamya ko ari ibintu bikomeye ahubwo nuko hari tutabiha umwanya turabishinga n'ibindi dukunze ibyacu nyamara ubwo ndabwira abanyarwanda wenda turukunze ubunyarwanda byaba twakimenya cyane yewe twagera no ku bunyakirima ngiye niko nizeye
hanyuma kandi buriya hari abaririmbyi usanga batandukanye uno munsi ugasanga araririmbye mu kirundi mu kinyarwanda ariko rimwe na rimwe akanavanga akanashiramo n'izindi ndimi wowe uzoguma wiririmbira guki ikinyarwanda atabindi uvanze
nkunda ikinyarwanda cyane ikinyarwanda nkirutisha ibintu byinshi mu ngeri z'umuco wacu ndagikunda cyane ariko ntabwo navuga ngo ntabwo nshobora kuririmba mu rundi rurimi kuko hari igihe bizashoboka ko nzaba ndi kuririmbira abanyamahanga gusa kumenya kuririmba cyangwa kuvuga izindi ndimi nabyo ni byiza turanabikora ariko igihe ndi kuririmbira abanyarwanda abarundi abantu bumva ururimi rwacu kandi ndi kuvuga umuco wacu igihe ndi kuvuga umuco gusa kandi nkubwira abacu ni ngombwa ko iki kinyarwanda kiba imbere kugira ngo wenda abantu banacyumviremo
Ego nibaze ko Theogene yatomokewe akaririmbo ntizagushuke Theogene yari yagasavye tukizera ko kamuryohera ahaherereye ngaho mu Rwanda Eric ikaze nawe Eric uratwumva
nganira na Eric yari mu gisagara cya Bujumbura
Bujumbura havugwa meza na
havugwa meza akavura gusa
duga ku ijambo rero
hanyuma nanjye ndashaka gushikiriza ikibazo kwanza natanga kumukeza kabisa ku ndirimbo tumaze igihe tubona kuvuga rwa none nabanya kumukeza namubwira kabisa kugira umuntu atere imbere ni kwameyola kugira kuko indirimbo z'abahanzi bose zikwigurana n'abantu benshi kuko hari usanga umuntu yumva ikinyarwanda yumva igiswahili yumva ikirundi me hari abantu usanga bazi izindi ndimi kubwira umuziki utera imbere yuza aramyura akaza aracanga nk'igiswahili icyongereza kubwira n'abantu bamukurikirana kubwira bamumenye uwo ari wo nibyo byiza rwose kubwira umuntu atera ajya imbere kuko urazi igihe tugezemo umva n'ikinyarwanda cyangwa ikirundi wumva cyumviza nk'abantu bakeye ariko azashyiramo nk'icyongereza memimana n'igiswahili pema biratuma n'abantu nzema batanga kubaza uwo muririmbyi ni uwahehe
ako kabazo yari yakishuye Eric ngisinzi ko aricyo Clarisse uza gushima kongera ku byo waruhejeje kutubwira ku byerekeye kuzokwiyumvira kuririmba mu zindi ndimi hanyuma
yikindi naye wona mubaze kuko aracyarumwa na moto sinzi igituma yafatiyo decision nuko ari kwinezereje cyane abigize umwuga cyangwa inyitusanize selma
decision
usigaye bema banje namukeza atera imbere ko twese turamukwitira kuvuga kwa none kabisa imana imweza gihe cyane
urakoze Eric ariko imbere ko ndagusezera ushaka kuvuga ngo ingingi yahe ariyo decision yafashe decision yahe
afete kazi abarinzi benshi hari abikora nk'umwuga nabandi babigira kugira gusa ni kwinezereza gusa sindi nyene
urakoze ugira umunsi mwiza ego urakoze Clarisse uraza kutwihanganira ku bakunzi b'ijugi Amerika baratwatse FM mu Burundi mu kwindira ko leta idusubiza FM zacu ari bibazo bigaruka twe twamaze kugaruka ko ariko muri make wishure Eric ego
oya nta kibazo rwose nta kibazo ariko hari ikintu Eric avuze ndashaka kuvugaho yaravuze ngo tujye tuvanga uvanga igiswahili vanga anglais français mu ndirimbo ibyo bintu birakorwa cyane kandi hari n'ababikora nka veba ariko njyewe mu mutwe wanjye n'intekerezo zanjye habamo ko mbanze mpaze nabi wacu kubera ko usanga hanini abantu benshi dushamadukiye iby'abandi gusa ibyacu nta muntu bisigaranye twese nyine turaho turashaka kumvisha abandi ariko iwacu se hatabati ni ikibazo ntabwo njye numva ko nkwiye gusanga abandi ntarasanga abanjye abanjye bazeba nyumve abarundi bacu abanyarwanda bacu twumve inganzo yacu hanyuma n'ibintu tubyagure ku rwego mpuzamahanga niyo mpamvu ikinyarwanda rero kiza imbere y'ibindi byose rega abo banyamahanga nabo bakwiga ikinyarwanda cyacu cyangwa ikirundi cyacu
hari nishoye numvise aha muri Leta Zunze za Amerika muri Indiana vuba bazotangura kwigisha ico kinyarwanda nakuvuga ko hariho n'abanyamahanga bariko baragerageza kwiga kuri izo ndimi zindi Clarisse Rui hari witwa Nkundi Mfura Janvier wiyanditse acije kuri Facebook yiwe ngo mutubarize indirimbo akisi iteruye ngira ngo siko yitwa iri mu namajambo wavuze ngo nikaremera ngo yashaka kubwira abandi
nashakaga kwibwira nshaka kubwira abantu bose bariho kwise bose none ubundi ni umugani uvuga ngo akimizi iteruye nikaremera bivuga ngo iminsi irahinduka ivuguta nta muvuba ejo n'ejo bundi ushobora kuba ufite iduka rigashya cyangwa ukaba uyu munsi uri umukeneje ukaba umukire usobanuye ko ibintu bihinduka mu buzima tugende twitwararika
ngira ngo aratahuye Richard wewe turi kumwe ku yundi murongo wa telefone Richard ikaze uherereye he
uherereye mu Burundi mu gisagara cya Rumonge
akabazo kawe
akabazo ni kamwe gusa kandi mbere ya byose ntabwo kumukeza cyane nanamukiriya cyane kubera ni indirimbo cyane ndazikunda kuzikurikirana cyane cyane ku buryo ngo utanabumenye indirimbo ziwe indirimbo akiri imbere cyane cyane imico n'akararanga rero birangira cyane indirimbo ziwe cyane ama nkamubaza hoba hari nk'igiteramo yoba ariko arategura muri Kazoza mu karere kugira ngo natwe dushobore kuza turitabira ibiteramo byiwe tuyize ka bunywayi
urakoze Richard ngaho mu Rumonge ugire umunsi mwiza ego Clarisse akabazo ka Richard mu Rumonge mu Burundi ku biteramo byawe
yego nkuko natangiye mbivuga inganzo y'umutima irakomeje cyane ibitaramo birahari ariko ubu ngubu ntabwo nahita nkubwira ngo ahangaha ngo iyitariki ngo ahangaha iyitariki ariko bazabibona nkuko n'ubundi bitanzwe bitangaza iyo hari ikintu kiri buze
tose na Christophe ku yundi murongo wa telefone Christophe ikaze
murakoze cyane
muherereye
ni muri Zambia
haravugwa make
muri Zambia na makoni meza cyane turashima
Rusaka canke kure ya Rusaka
Rusaka
duga kwijambo twabatumiriye Clarisse Karasira uno munsi
mwembe natanguye kumushimira cyane ku ndirimbo ziwe n'indirimbo za cyane
niyo murakoze
ikibazo cyane nshaka kubaza nshaka kukubaza yuko kugira ngo umuziki wanyu ushike kure biraba ngombwa yuko muza mu bindi bihugu bibaye ngombwa mukagira amafikiringi n'abandi baririmbyi kubwanyu mufite umugambi yo kugira kuko kugira ngo ushike kure ujya usanga umuntu akorana na featuring n'undi mu kindi gihugu ugasanga indirimbo ziwe aho hantu zigiye kumenyekana cya kabiri ku byerekeye amakonseri ashobora kuba out in your country ujya telefonya hehe tuvuge nk'i mu Burundi ibintu ni nka rumwe nta amakonekisiyo ufite nk'mu Burundi bajya gukora amakonseri cyangwa amafeaturing kugira ngo indirimbo zanyu zibanze zishika kure zihereye mu bihugu bituranye nk'abantu yenda gushimira cyane abatera intege uko ukuntu indirimbo zanyu kenshi harimo n'akaranga bigafasha kugira ngo ibihugu byacu barangire bitera imbere ok murakoze
murakoze
akaranga bisobanuye umuco harya
akaranga n'umuco
oh
yego urakoze
kiriza
kwiga ikirundi birananiye
Christophe urakoze cyane ngaho Lusaka Zambia
ok murakoze namwe
urarindirira inyisho
umuntu umwagira ngo dushikirize ibyo ndiro byacu
urakoze cyane we Clary duga ku ijambo
ye gukorana indirimbo n'abandi bahanzi biri muri gahunda nk'uko nubwashize tujyana ikiganiro hano kuri VOA narabivuze yaba mu Rwanda ndetse no hanze ariko abo hanze ndi guteganya ndetse umwaka ugiye kuza na nubundi na baririmba indirimbo ziri mu mujyi wa reka mbivuge wa Pan-Africanisme umuco ntabwo ubu ngubu nababwira ngo n'uyu n'uyu agasekizi karapfundikiye hanyuma n'ibitaramo ndakeka nari nabisubije indi kindi mbajije niba ntabwo nibuka neza
yabagira kuri ibyo by'ibitaramo nagushimira kuri uyu muco wawe mbwa akavuga ati nk'ibihugu bitandukanye yashizemo Burundi ngira ngo yo kenshi iki kibazo kigarutse ku bahanzi b'abanyarwanda baje mu Burundi canke iki baba banagaruka kwicucuka ca politique kiri hagati y'Burundi n'u Rwanda Burundi buri mu bihugu bibaza kuzoja kuririmbiramo
igihe cyari cyo cyose kuko byo ndirimba n'urukundo n'imibereho n'amahoro n'Imana ni kubaho neza n'ubuzima bwiza igihe cyari cyo cyose byazakundira nta mupaka mfite mu gutangaza ubutumwa numva ko bumva ku mutima kandi wese aho ahariho hose uko byagenda kose mu gihe bishobose na utanga rero nta kimbuza igihe n'ikigera buriya bizaba
hanyuma gakrahi naho uravuze ko agaseke kagifundikiye kuri ivyo byo kuvuga kuririmbana n'abandi ba baririmbyi ariko amatsika ba menshi yagaseke kiganafundikiye bazobara baririmbyi basanzwe ari abanyarwanda bavuga ururimi canke urategekanya no kwagura imbibi ugakorana n'abandi
oya hari abanyarwanda yego barahari cyane ndabiteganya ariko hari n'abanyamahanga wenda ntabwo nahita byose mbivugira aha ngaha mwari mumenyesheje ibanga ariko hari abanyamahanga ariko n'abanyafurika kandi n'abantu bazwi cyane ariko barimba indirimbo zibanda ku buzima inganzo y'umutima umuco wa Afrika yego
ubwo abakunzi bawe ntibarindirigiye kigeza ku kaseke kazokugurugwa
uyu mwaka ugiye kuza rwose
yego twase Olivier ku yundi murongo wa telefone Olivier ariko dukure mu yo parleur kuko biratugaruka ko bikatubabaza amatwi abatwumva nabo ntibumvika ntibatwumve neza uherereye he
merere umukobwa w'Imana n'igihugu
hobe
hobe umukobwa wacu ni wa muhungu wawe Isimwe Olivier kuva igicumbi mu Rwanda icyo nagomeza kukubwira wewe ukomeza inganzo yawe tukuri inyuma ese nkwibariza ni hehe wumva weho mu buzima wumva ushaka kuzagera
aho ushaka kuzagera
mu nganzo yawe
inganzo nshaka ko izumvwa na benshi ibiva mu nganzo bizumvwa na benshi indirimbo iyo nkoze indirimbo ikagera ku bantu benshi bakayumva ubwo butumwa numva nagize aho ngaho niho shaka aho niho mbashaka nicyo mbashaka nicyo natuma
turagukunda cyane hano igitumbi kandi urabizi warahabaye cyane
yo nukuri dizima koze musubuje abana musubuje abana bo mu mugi igicumbi
ndemerereye muri cyumba
makoze
waruvuze ngo ikindi
ikindi nakwibariza nguhe muntu ufataho nk'icyitegererezo mu bahanzi baba ba mbere cyangwa se abubu
umuntu ntabwo navuga ngo ni uyu umwe n'icyitegererezo cyanjye ahubwo ibihangano bya benshi bituma ndabikunda ndabakunda benshi na ko ahubwo hose ariko ntabwo nta muntu ngira mvuga ngo uri icyitegererezo cyanjye ndabakunda ariko ntawe nta muntu uri icyitegererezo cyanjye
urakoze Olivier eh bye
ego yego Clarissa
Clary aho onye jenda hagaruka gatonya kuvuga ngo urabakunda benshi ariko nko kugira ngo utanga nk'amazina atanu aje yihuta mu mutwe
oh ikibazo birangira ni bimwe benshi ikibazo ngira cyane noneho ni abantu baba bararirimbye kera abenshi bamwe ntibaba banakiriho Kamariza Filemo Kayirebwa waracyariho ba Nyiranyamibwa nkakunda inganzo y'abamasabo cyane nkakunda indirimbo sinzi ukuntu nisanze nkunda indirimbo za kera cyane nkakunda indirimbo za bitwa Bankuru Nziza nta nubwo mba mbazi ariko indirimbo zabo ndazikunda cyane Byumva Uhore Mana ndetse
ndumva rwose nk'uko wabivuze ari benshi ni nuko gukunda izo ndirimbo zabo za kera byaba byaragutumye gufata uyo mudiho umudiho sinzi kuza gutahura icari cyo ko mu Kinyarwanda
ntekereza ko ahari byaturutse kuvivukiramo kuko ndi umwana wavukiye muri korali nkunda kuririmba ariko nkava muri korali nkajya mu itorero ritoza abana imbyino indirimbo nyarwanda nkakura rero ndirimba indirimbo za kinyarwanda ariko n'igihe kinini wenda mu masomo yanjye mu mashuri abanza ayisumbuye nakundaga kwiyumvira indirimbo mu Rwanda twita Karahanyuze indirimbo nyinshi z'inyarwanda ziba ari Karahanyuze ndetse nanjye nariyobewe
Karahanyuze kuvuga indirimbo za kera
izo nzi ni indirimbo menya cyane indirimbo zo mu rusengero indirimbo za Karahanyuze indirimbo z'umuco
nuko turase na Jerome ku yundi murongo wa telefone Jerome ikaze
ndabumva
Diane mwiriwe neza twaramutse haracari saa tatu na ariko turaza kwirirwa turashima uherereye
ndi mu Rwanda mu burasirazuba aho bita Rwamagana
Rwamagana ndahabona nduga kwijamba
mutumire rero ndamuramukije neza cyane
murakoze cyane
jyewe rero nka Jerome Clarisse karasira indirimbo ziwe ndazikunda yewe ndakunda indirimbo yitwa n'izago ufite n'indi kora neza wigendere
gira neza
gira neza wigendere ni indirimbo zirimo amajambo meza kandi yubaka umutima w'umuntu kandi yubaka n'abandi bantu ni indirimbo zirimo ubutumwa bwiza ni indirimbo ziririmbitse neza kandi zicurarangitse neza sinzi ko nagomba kumubaza ko yoba azi amanota canke yoba yandika nk'uko nyene sinzi
murakoze Jerome ugira umunsi mwiza
ikindi nacyo nashaka kumusaba nashaka kumusaba atoze nyine mu Burundi wacu natwe nyine turamukunda atoze gushyiraho igitaramo nyine natwe tumwe bamwe bamwereka indirimbo ziwe ntibazizi
none gaje wowe ntiwari utubwiye ngo uri Rwamagana
Ndashaka
okay urakoze cyane ugira umunsi mwiza
kanda komeza imana muheza gire cyane mu biki n'imweza komeza imana muheza gire cyane
ngira umunsi mwiza ego Clarisse nduga kwijamba
yarambiye ngo indirimbo arazikunda ariko ngo amanota
baza yuko ngo indirimbo zawe zaba zanditse mu manota
hoya ntabwo nyanzandika mu manota nta nubwo rwose amanota y'umuziki navuga ngo ndi umuhanga muri ibyo bintu mbona numva zije nkazandika nkazicuranga nkazicurangisha nuko
hanyuma hari ico wibaza muri kazaza ko kuzoshobora kubisha amanota kugira ngo nubwo ibi iri mu kinyarwanda irungikwe mu bushinwa umushinwa ashobore kuyumva kuyitahura kuyibona no kubwira iki canke ahandi
ndabitekereza ariko ntabwo navuga ko ari ibyavuba hangaha ntabwo navuga ngo biri mu bintu byavuba hangaha nk'ibyo bindi mwavugaga byo kwagura imipaka n'abandi bahazi mu bindi bihugu
yego ngira ngo yatomukewe Nsabimana ikazi na wewe Nsabima
ndakoze cyane
uherereye
mu by'ukuri amazina yanjye ni Kampemana Leopold
Nerere
mu Rwanda mu karere ka Bugesera murenge ni wa Musenya kagari na Kanyagirika mu by'ukuri ndagira ngo ariko mbanze nsubize Clarisse Clarisse abiri
uraho neza uri mu karere nkunda cyane
ok ariko nubwo udakunda nta buriya dusura
Ubugesera niho hantu hambere ngera mu ntara inshuro nyinshi
nagira ngo rero ngushimire ibihangano byawe turabikunda cyane birimo inyigisho nziza
murakoze cyane
mu by'ukuri tujye no kwa yenda harimo melodi nziza ariko mu by'ukuri harimo n'inyigisho injyana ni nziza inyigisho ni nazo ni nziza
murakoze cyane rwose
ariko nagira ngo nkubaze nk'abahanzi uri umuhanzi mu Rwanda dukunda kandi umaze kubaka izina ufite n'abakunzi benshi ariko ndakubaza ko nta tayatumva wakoresheje ibitaramo runaka ngo tuvuge tuti Clarisse Karatera yakoresheje igitaramo hanaha kugira ngo natwe nyine tuhagere tunabone performance bwawe giterwa ni akandi kabazo nakubaza duherutse kumva yuko wari uri muri rebo ya ntuza ya nanyiyage Mac Abdul
urakoze kandi ugumize ku murongo wumviriza ubandanye ukundije urya America Sabima
yego
Clarisse
mere ku kibazo cya kabiri yego na nari maranye amezi atandatu na Ale mukuru ariwe umfasha mu bujyanama bwanjye ariko arindwi twarabisubitse mu kwezi kwa cyenda gutyo kwa cyenda ngira ngo twari batangarije ariko nta kibazo cyabayemo nuko umuntu akura agira urugendo agira aho agira etape z'ubuzima reka mbivuze gutyo agira intera z'ubuzima agenda abamo hari igihe imibereho y'ubungubu bita kwemerewe gukomeza inshingano runaka cyangwa ukakiri izindi nshingano z'ubuzima zitakwemerera gukomeza izo zindi aho kugira ngo rero zibangamire twaraganiriye ni umubyeyi wumva hanyuma rero tubona ibyiza nuko nakora ndi hanze y'amasezerano kugira ngo atazajya nkenera agasanga sinari cyangwa nanjye mu mikino ye ngasanga ntibikunda nta kibazo kirimo hanyuma ikindi yarambajije ni iki gitaramo maze umwaka mu muziki ngira ngo babonye ibitaramo byinshi naririmbyemo nuko wenda atari njye wari wabiteguye ariko ibitaramo niteguriye bije muri uyu mwaka ugiye kuza kuko njye w'ubuhanzi bwanjye ntabwo mbushingiye ku ntabwo mba numva abantu baze dutarame turirimbe indirimbo z'abandi nabanje mbanza kubaha indirimbo mfitemo ngenda bamaze bumve icyo mfite ibihangano byanjye babyumve hanyuma noneho niba igitaramo cyanjye dutarame bumva bya bihangano byanjye yego n'iz'abandi n'abandi bahanzi bazi dutaramane ariko ikintu cya mbere nifuza nuko bumva inganzo yanjye ntago ikibanze ari ukugira ngo dutarame twishime tutarumva ikiva mu nganzo ngo kidushimishe.
Ego Clarisse tugaruke gato kuri kuvya Alamuku byavuze ko ibintu byinshi cyane haba ku mbuga ngurukana menyi canke hehe. No kuvuga ngo mu buzima bwa warasezereye vya producer uzokwama wibereho nka Clarisse Karasira yiba ko akimenya haba mu kwandika haba mu kuririmba haba mu gusohora.
Nubundi mbere narabyikoranaga zagira neza za Rwanda shima za ntiza gushuke ninge wazikoranaga. Rero nta kizambuza gukomeza ndetse na nyuma yo gutandukana ngira ngo barabibonye ko inganzo irakomeje ndetse ahubwo nubwo nzaba mbohotse cyane kubikora birakomeje kandi nta kibazo kigize kiba nuko nabonye abantu batekereza ko iyo umuntu yarafite management runaka hari bagatandukana bo bahita biyumvisha ko ari ibintu bibi kandi ntabwo ibintu biba ari bibi. Ni kimwe n'uko umuntu ashobora kuba akora ahantu runaka wenda bikaba ngombwa ko yimuka ntabe yabona uburyo agera kuri ako kazi noneho agashaka akazi kaho ngaho kazamufasha nyine gaciriritse gatuma abona uko akageraho vuba reka mbivuge muri urwo rugero. Nta kibazo cyabaye
hama muri kazoza. Ndakunze kuvuga kazoza kuko umuntu araba hari no munsi Jack yumva bizogenda gutya bihinduke umuntu akagira byinshi baza alliance bc kakomeza none wewe muri kazoza nta producer uzongera kugira.
Oya producer, aba producer ndabafite n'ubu ngubu kereka ni biri kuvuga wenda management
impore.
Management nzayigira bitari ubu ngubu ari ubu mu myaka izaza.
Yego nuko twese na Samuel ku yundi murongo wa telefone. Samuel Kadze
ndaho
uherereye
ndaha mu Kirundo komine n'Intega centre n'Irembo.
Nakabazo kawe
akabaje afise ndabanje kumushimira ku mpano kuyo mpano afise
murakoze
kandi hongera nkanamubaza ati none ko mbona muri Afrika mbona abakenyezi bameze nk'abari hasi cyane arafise kuba azobavugira nkuharya akoresheje nk'ibiteramo arafise kuzuza arabakangurira bose bakanguke babone ko twese tungana nabo bigaragaze niyo kibazo narifise.
Ego urakoze Samuel ngaho mu Kirundo mu Burundi.
Ego
Clarisse
ya Samuel wagira ngo ni umuhanuzi kuko ambajije icyo kibazo ngira ngo hari mu mipango yanjye hari ibyo ngibyo rwose avuze ndabiteganya cyane ntabwo ari njyewe ku giti cyanjye njyenyine ni ikintu mbona nabonye kandi kuva na kera nkiri umwana ndeba ukuntu umwana w'umukobwa mu Rwanda uharanira kuzaba umuhanzi ukora inganzo y'umutima yubaka abantu ni inzira ibigoye cyane ku buryo kera nabitekereje nkavugana Imana nimfasha nkagera aho mbona mvuga abantu bakanyumva wenda bagatangira kunyumva nzaharanira buryo ki abandi bana b'abakobwa b'abahanzi nabo bagira aho bageze. Ni ibintu rero biri mu mishinga ntabwo nabyo umuntu yabivuga gutya ariko uko Imana izashobora bizaba.
Ngira ngo hari mu Kirundo yatomokewe. Twibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko turi mu kiganiro muri Isanga uno munsi twabatumiriye umuhanzi Clarisse Karasira mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka ku bitandukanye by'iwe nyuma y'umwaka amaze aririmba uturimbo dutandukanye amaze gusohora n'ibindi. Clarisse watubwiye ko nyuma y'umwaka ushitse ushima hari ibyo wabyaragukomereye kuko urugendo ntigwigira ruba ruto rwawe rw'amezi atandatu atanu hari ibishimisha hari ibivuna hari ibyo wabyaragukomereye nk'umuririmbyi.
Diane ntabwo nta rugendo rutagira amahwa nta rugendo rutagira ibisitaza kiri kuri iyi si ubu ikintu cyose umuntu akora agikuramo ibimugora ariko n'ubundi nibwo buryo bwiza bwo kwiga. Rero nanjye nabonye ibyangoye ariko ndabyiga ndabyakira muri uyu mwaka. Yego
hari ibyo wumva bitari banga abakunzi bawe bakwiye kumenya.
ikintu cy'ambere navuga ntabwo narimenyereye kuba mu isi, reka mbivuge, abantu benshi bakuzi yarangoye kubaho ubwo buzima, buragora kuko uhahuramo n'ibintu byinshi, buri muntu wese agutekereza uko ashaka akakuvuga uko ashaka, uba winjiye mu isi abantu bagukwizaho ibinyoma, buri wese icyo atekereje akibwira isi yose, kandi byinshi biba ari byo buri wese uko akubonye agutwara uko atekereje. Ibyo bintu byarangoye, ibintu by'amakuru, ibihuha, ibinyoma, abantu batekereza ibintu mu buryo bwabo bakagutekereza gutyo, kandi noneho bakabwira isi ko ari byo. Noneho iyo si nayo y'ubu ishaka ibintu biraho by'ibinyoma byacitse, ntabwo imenya gushungura ngo izwe ngo ari kuri arabeshya, ukuri nuko abantu buri wese agukoresha mu nyungu ze, ushaka kuvugwa, ushaka kubahimba ibintu byinshi cyane. Icyo kintu nicyo nabonyemo cyantunguye, ariko naje kukimenyera mbona.
Ubu ni ukuvuga ngo ubwo buzima urabubayemo niko bikiri, baracakukorera ibyo nyene byo kuguhimbira niki, ariko watahuye ko ari bwo buzima wemeye?
Ntabwo nabyemeye, narabyemeye ariko nabonye ko ari byo bibaho, kuko buri muntu wese aba ashaka kugira icyo agukuraho, kandi abenshi mu buryo butari bwiza akagukoresha mu nyungu ze mu buryo utazi, ndavuga mu buryo bw'amakuru.
Ugasinze wigeze kumbwira umuhanzi, wigeze kumbwira tugasanga ikibabaje n'uko udashobora kwisigura ku isi yose, mugabo ugahitamo kwiba.
Icyo kintu rero buriya kirababaza, noneho iyo ugiye kubivuga noneho bahita biba bibi, ariko ubundi nta nubwo wabona n'umwanya wo guta muri ibyo, kuko ahanini hari umuntu ukingira inama yarambwiye ati iyo umuntu atangiye gutera imbere nibwo abona abantu bamufata mu buryo butari bwo. Hari n'abagukundaga ariko wenda babiterwa n'umutima mubi n'ishyari, agahimba ikintu rwose akerekana ko ari cyo, nuko we rero nta mwanya uba ufite wo guta muri ibyo, ahubwo ukomeza intego yawe
kuko ubitayemo ubu bashiriye aho baba bashaka nkuko babivuga
cyane rwose.
Nuko turanagukomeza cyane. Duse kandi duse na Zeno kuyundi murongo wa telefone, sinzi ku izina ndabivuze nabi, nkaba ndabivuze nabi, muhinga bw'ibyuma bambabarire. Zeno ni wewe canke akazina ndakavuze nabi?
Nuko nyine nta kibazo,
urantunga. Nari numvise muhinga bw'ibyuma rezo bambwiye ntatahuye. Duga ku ijambo, uherereye he Gazeno?
Aje ni mu Ruyigi Butaganzo.
Ruyigi Butaganzo haravugwa make.
Havugwa amahoro kweri, ugatumba bimeze neza kweri, cyo nta mahoro.
Akabazo kwa kawe kwa Clarisse Karasira twabatumiye no munsi.
Ni n'umushantere cyane sinatahuye byo sinari kuri radio.
Uratwihanganira, dusigaranye umwanya mutoya, ntitwoja mu byo gusigura kuko wari waduhaye akanimero kawe aho twabyanditse. Ubwire umunsi mwiza Zeno, ducunguze umwanya.
Murakoze, murakoze.
Yego, dusabe abariko aratwumviriza n'abariko ararumva.
Hello?
Oui.
Nzanzwe n'umuntu nkurikirana ibiganiro bya VOA Afrique. Iyo mpamvu nahise mbona poste nsigaho nimero.
Usigaho nimero mugabo wari wasomye byanditse ko?
Nasomye nyene. Ego,
murakoze. Ubwire umunsi mwiza.
Sawa, sawa.
Turase na Celestin kuyundi murongo wa telefone. Celestin, ikaze.
Ikaze, muraho neza.
Turaho, uherereye he wewe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe cyangwa intererano?
Nagira nsuhuze kabisa mu shimira ku iterambere wagiye ugeraho vuba na vuba byihuse. Kabisa nkaba nifuza kumutera ingabo mu bitugu mu buryo bwo kumushimira. Ikindi ndashaka kumubaza, umuririmbyi ukaba n'umucurangi cyangwa uri umuririmbyi gusa?
Oya, ndi umuhanzi nkaba n'umuririmbyi, ntabwo ndi umucuranzi.
Ntabwo ucuranga, wowe ndaririmba gusa, bahanga ukanaririmba. Ikindi ngashaka kubaza, ese ko injyana zawe ndirimba ni n'ibintu bisa nk'amaganya, kuki urinda ibintu bimeze nk'amaganya biterwa ni
ibimeze nk'amaganya ni nk'ibihe mpamurugero
ntizagushutse ibintu nk'ibyo
ntizagushutse ni amaganya
ndanumva nyine ari muri rusange
hari yego hari inshuti yanjye duherutse kuganira mubwira ko nkunda indirimbo za kera arambwira ngo indirimbo za kera ni amaganya hanyuma n'inshuti twari turi kumwe irambwira ngo ariko nizo nziza zubakaga izo nziza abantu benshi bagikunda ntabwo rero ntizagushuki ntabwo ari amaganya ni ubuzima ni ukwigisha ahubwo ni uguhwikira
urakoze Celestin ugira umunsi mwiza
yego
Moyiza ikaze Moyiza uratwumva
ndabumva neza
muherereye
ubu merereye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda yego
nduga ku ijambo
none nagira ngo muri kumwe n'umutumirwa Clarisse Karasira
arakumva
ndagira ngo Clarisse Karasira mubaze
yego
umuhanzikazi w'umunyarwandakazi nagira ngo mubaze nk'ikintu batekereza ku bakobwa b'abanyarwanda niba bitamugoye cyane cyane abangavu bakiri bato bakunze ubu bari guhura n'ikibazo cyo gutwara inda zitateguwe cyane bazitewe n'abagabo bakuze nagira ngo agire nk'ikintu yabwira abantu bateze amatwi ijwi rya Amerika
murakoze ngira ngo wowe uri umunyarwanda urabizi ni urugamba rwacu twese ni urugamba rw'abaturage rw'abangavu rw'abakobwa bakuze rw'ababyeyi rw'abasaza urumva icyo navuga abanyarwanda wenda banadukurikiye ni twebwe twese turasabwa umusanzu kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko birahari cyane ubushakashatsi burabyerekana buri muntu wese rero yaba umuhanzi njyewe yaba nawe yaba n'undi wese biramureba kugira ngo turusheho kubirwanya mu nzira nyinshi wenda ntabwo tugiye muri iyo campaign ubu ngubu ariko ni ibintu bitureba twese
none hari ibibazo bikunze kuvukamo nk'ubu ngubu nk'abo baba baratewe inda bakiri bato akaba hari abagabo babyaye abo bana ariko kuri ubu bakaba batabemera neza cyane nko kubandikisha mu bijyanye mu irangamimerere none mwavuga iki ku itegeko ubu ngubu niba hari itegeko ribirebaho niba hari itegeko rishobora kurenganura abo bana mwatufasha niba bishoboka
ariko mperuka hari barashyizeho niba ari ibwiriza niba ari itegeko kuko umwana wabyawe muri ubwo buryo itadahari aba afite uburenganzira rwose busesuye bwo kwandikwa ndi kumva wenda atari ibyo twavugira ahangaha naho ngaho mu murenge babigusobanurira nawe mu kagari cyangwa mu karere ariko umwana afite uburenganzira bwose rwose
Moyize uhava usanga uri kuradutwara mu byo tutarimwo ushaka ko abivuga ica byibaza ko nk'umuhanzi canke nk'iki
nagira ngo agire nk'ikintu wenda agire nk'ikintu yabivugaho naho mu kijyanye n'ubuhanzi nagira ngo atubwire kuri iriya ndirimbo ye yaririmbamo ngo ntizagushuke ntizagushuke iriya ndirimbo ndayikunda cyane ariko irimo impanuro ariko kuzumva neza birangora yayihimbye ubundi agendeye kuki yashaka gutanga ubu butumwa
nashakaga kugira ngo twibutse ko ibihe bihinduka tugomba kudashukwa n'iminsi cyangwa n'ibihe turimo yaba ibibi yaba ibyiza
urakoze Moyiza
Yego, rosurize karasira kandi turamukunda cyane
hamwe. Mwiganiriye urakoze. Hamutubabare ku bibazo by'amategeko tutagiye murumva nitwo biteba ko cyane. Ego. Ego.
Murakoze.
Ukomerwe umusimwize. Ego. Twese na ADPR ku yundi murongo wa telefone ya ADPR.
Yakarame.
Uherereye.
Yereye mu karere ka Kayonza mu Murenge wa Kabarondo.
Haravugwa meza ngaho.
Ni heza cyane.
Akabazo kawe twabatumiriye Clarisse Karasira.
Na Karasira ni umuntu uhanga indirimbo nziza zitwubaka. Zubaka n'abanyarwandakazi bose, icyo nagira ngo mubaze. N'abana b'abakobwa yaba bafite uwuhe mugambi kugira ngo nabo bazamuke nkabo.
Ukuvuga abari muri uwo mwuga, abari muri uwo mwuga canke iki?
Nk'abana b'abakobwa nabo kugira ngo bazamuke bari muri uwo mwuga cyangwa se intererano ya kuhereza mu bana b'abakobwa.
Murakoze. Intererano yanjye ya mbere n'ibyo ndirimba, n'izo ndirimbo, n'iyo nganzo y'umutima. Ikindi, ibindi bikorwa nabivuze ko biri imbere.
Akandi ikindi kibazo nagira ngo mubaze, mu ndirimbo zawe ko zikunda kuzamo ibintu ubona bimeze neza, ukuntu ukabasanga hari n'indirimbo za kera, ibyo ngibyo waba ubireba ku mashusho cyangwa n'ibintu uba ufite mu mutwe?
Ibintu byiza bya kera.
Ngo ntibazagusuke wabonye nk'ukuntu imeze ubu nari nk'iya kera.
Yamaye ngo njye mbona ko ari iya kera. Ntabwo ari iya kera, ni ejo bundi muri 2018.
Wowe icyo ubonamo cya kera muri ntizagusuke nicahega ADP?
Urabona harimo nk'ahantu ubona agaragara wagira ngo arimo araturira, ariko hari ukuntu uba uyibona nyine isa neza n'iz'ubu ngubu, igenda neza nk'iza kera nyine za karahanye. Nanone z'icyongereza, iriya ndirimbo yashyizwemo mu rurimi rw'icyongereza yaba nziza cyane.
Murakoze ku bw'icyo gitekerezo.
Murakoze.
Ubwire umunsi mwiza.
Namwe kandi.
Ego. Turese na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard Ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Jambo ni rwawe.
Ndayomba nsuze Clarisse Karasira.
Yego, muraho neza.
Muraho Clarisse Karasira, mfite ikibazo nifuza kukubaza kuva cya none ngize amahirwe Ijwi rya Amerika riraduhuje. Clarisse, wahoze ukora umwuga w'itangazamakuru kuri radiyo imwe hano mu Rwanda, noneho nyuma uza gufata icyemezo cyo kujya mu buhanzi uburirimbyi n'ubuhanzi, ariko se urabona kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya kwikorera ubuguti mvuye mu itangazamakuru, urabizi ni ikibazo cy'ikisi hose, akazi mu Rwanda no ku isi hose karabuze. Mbega ubuguti, njyewe ngiye kwikorera ibingibi mbivuyemo. Igitege ni nk'iki cyase kukwemfuba kugira ngo wumve ko cyangwa ukunda ibyo ugiye gukora ubifitemo opportunities zingana gutya, uvuge ngo cyangwa ukunda nyine ube waramaze kwamamara bimeze gutya? Mbega ni nk'iki cyakwemfuba? Murakoze cyane.
Murakoze. Ni umutima w'inganzo niwe wantwaye, hanyuma noneho mbona ko ari ngombwa ko nitaba inganzo, kuko nagombaga kuba narabitangiye kera, ariko buri gihe cyari kiriyo.
Ego, watanayimbye kubaza ko watahuye, hari akandi kabazo?
Ikindi kibazo nari mfite ubu ngubu nyine, usibye Clarisse Karasira, usibye kuba uri umuhanzi nyine nyuma nyine yo kuva mu itanga no kuse nibyo ngivyo wakomeje gukora gusa ese ubona nyuma bishoboka ko azasubira nko mu itangaza makuru cyangwa uzakomeza nyine urwo rugendo nyine wakomeje gutangira
ubuhanzi n'umurimo mugari cyane usaba kubuhari usaba inganzo ikemera umuntu wese ntabwo usaba ngo ugende ugikene kwitanga ukiziga n'umurimo rero ukomeye hari igihe njya numva mubaza abahanzi ngo nyuma y'ubuhanzi ukora iki nkumva biyambabaje ubuhanzi ni ikintu gikomeye n'umurimo ukomeye warutisha imirimo myinshi cyane kuri iyi si rero niwo murimo ubu ngubu na nihaye kubamo ntizigama
urakoze Gerard
murakoze namwe viyowe
ugira umunsi mwiza
ego namwe
Clarisse arakana uvuze uti harababaza ngo hambavu y'ubwo buhanzi urakora iki ngira ngo birajamo sinzi ko no vyita kahise sinzi ko no vyita ko ari nakubu ariko bikimeze aho ari amategeko amwamwe ataza yorohereza abadirimbyi aho ndavuga nka za droit d'auteur ugasanga umuntu araririmbye indirimbo yiwe bayirimbishije gutyo nyene nta mafaranga bagize ugasanga ndetse ibi ivyo yakoze byinshi biriko bifasha abandi gusoma uko bimufasha twokwemeza ko ubu haba mu Rwanda wifatiye ko na wewe akazi k'uburirimbyi gashobora kubeshaho umuntu
deni ibyo waruvuze nibyo hano mu Rwanda ni urugendo rucyubakwa ndetse rwose navuga ko bikiri no mu nzira cyane wenda mbishingiye nko ku nzego za leta nka RDB mbona ari bwo wenda bagitangira kubishyiraho imbaraga cyane kushyira mu bikorwa amategeko arengera abahanzi biki ntabwo turatera imbere cyane wenda abahanzi bo mu Rwanda ngo twinjize amafaranga menshi ahambaye nko mu bindi bihugu wenda twumva ariko inzira tugitangira tubona ko bizashoboka kandi n'ubungubu birashoboka bitubeshejeho benshi abahanzi benshi babayeho kandi neza kubera ubuhanzi rero tubona ko hari urugendo bakomeza kudushyigikira rwose bizageraho bikaba byiza cyane
yego mukirinze aravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene ibyo ngira ngo abo byiga barabyumva tose Eric ni ego tose Eric nawe wanyuma kuri telefone Eric Kadze
aya murakoze cyane
aho herereye hama kabazo kawe ugasongora
afite ni kwa Eric ndi mu karere ka Gicumbi pensimire manzu zone mutime gorawe neza kararesa
muraho neza
ego kandi kimya kuko vugisha ko naguheruka gakera cyane mu myaka irishije
yego
nanjye akabazo nshaka kubaza nubwo umeze nk'aho agakiyema ni kariya akabazo kerekeye kubyo urarangwa indirimbo zawe uririmba ni gakondo akenshi ni gakondo muri rusange noneho hari kino kintu umuhanzi mani marite yakunze kugarukaho cyaho usanga bari abanyeshuri bo ku nyundo cyangwa muri mba voice bagiye nk'ahantu bakoresheje nk'indirimbo zawe hari ikibazo byaba bigutwaye
biterwa n'uburyo byakozwemo biterwa n'amani marite erega abantu hari igihe umuntu avuga ikintu bakagisamira hejuru bagashaka icyumba mu buryo bubi gusa n'amani marite ntabwo yavuze ko ari bibi gusa njyewe naranabiboneye abisobanura bari bamutumiye kuri televiziyo y'igihugu ahubwo biterwa n'uburyo byakozwemo ese bari kwiga ese wenda bamubajije se nta kintu rwose bitwaye kuba indirimbo y'umuntu yakogera ni n'amahirwe ko iba yatoranyije ariko nanone kuba igihangano cy'umuntu ukamubwira uti indirimbo mu gihe hariho mu gihe wabasha kumubona nabyo ni byiza
urakoze cyane urakoze urakoze cyane Clarisse Karasira twifuza ko twobandanya ariko umwanya n'umwanya akajambo kawe kanyuma wabwira abumviriza ijwi rya Amerika abakunzi bawe n'akayiga Clarisse
ndababashimiriye ko mwantumiye ndabashimira Imana iba umugisha kandi nabo ndabashimira ko batwumvise icyo nababwira bakunda Imana n'abantu bayo ariko bakunda u Rwanda cyane u Rwanda rwacu ni rwiza kandi bumva indirimbo cyashya naruhinduye yitwa Sangwa Rwanda
urakoze urakoze Clarisse Karasira tugushimire cyane ejo ijwi rya Amerika nitwongera kukwitura uzo twitabe Clarisse yamaze kugenda nuko rero mwakoze ntuti bakunze kumviza kino kiganiro cuno munsi mushaka kongera gusaba kumva kuri wezi tatatu akaburungura jacu vewa akaburungu.com rekanda basigire kano karirimbo gira neza ka Clarisse Karasira yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Patrick bari kumwe muhinga bw'izyuma je mwumva na Lidiane ni nahazwe turongera igice sa 12 mu makuru ngiye kubatororokaniriza
I'm going to go to the hospital.